madaxweynaha dalka Shiinaha oo gaaray dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in boqortooyada uu kala hadli doono xiriirka labada dhinac iyo waliba horumarka labada dal. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
warbaahinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in hogaamiyaha dalka Shiinaha inuu u yimid Sacuudi Arabiya inuu shir madaxeed la yeesho hogaamiyaasha dalka Sacuudi Arabiya, dowladaha Khaliijka iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta, iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha caalamiga iyo arrimaha gobolka. Madaxweynaha dalka Shiinaha oo hadal jeediyey markuu ka degay garoonka caalamiga ee magaalada Riyaad ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu mar kale ku soo laabtay Sacuudi Arabiya 6 sano kadib. Hogaamiyaha dalka Shiinaha Master Ji Jianbian ayaa xaqiijiyey in martiqaad rasmi ah uu ka helay boqorka Sacuudi Arabiya si uu uga qayb galo shirar kala duwan oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha Carabta. Inta lagu guda jiro booqashada hogaamiyaha dalka Shiinaha uu ku joogo dalka Sacuudi Arabiya ilaa iyo maalinta Jimcaha, ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka labada dal ay wada gudoomin doonaan boqor Salmaanka Sacuudi Arabiya iyo madaxweynaha dalka Shiinaha, iyadoo uu ka qaybgeli doono shirkaasi dhexalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Sidoo kale madaxweynaha dalka Shiinaha Master Ji Jianbian ayaa shir la yeelan doona hogaamiyaasha golaha iskaashiga Khaliijka iyo dalalka Carabta si Shiinaha uu u xoojiyo xiriirka dowladaha Carabta. Wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in ka badan 20 heshiis oo hor u dhaca in ay saxiixan doonaan labada dhinac, qiimihiisuna uu kor u dhaafayo 110 bilyan oo riyaal ah oo u dhiganta ilaa iyo 29 bilyan oo dollarka Mareykanka. Sanadkii 2012 boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Shiinaha waxay kala saxiixdeen mashruuc lagu kordhinayo iskaashiga nukleerka, iyadoo ujeedadu ay tahay in la xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhammaystiran ee ka dhexeeya labada wadan ee ku saabsan horumarinta isticmaalka tamarta, xoojinta sayniska, tiknoolojiyada iyo iskaashiga dhaqaale ee labada dal. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.